CopelaCulture.com.
It's Rizzo.
Kevin,
I'm a man, they're gonna send me
on the mix.
Dandanavina.
Aye. Some of these no one are going, folks.
Yeah.
You
want to see what God? Kuna sale we baby boo. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't forget to now umbiki le fishimba. Na lole shimbo ko singa. Wa lenga ni gambo ko pinga. Na wate nyu kwate na bambundunga sunga.
Wabana ka lekte uwi nai. Kwa sina utala lolo waba ai ai. Wajilenga na leke mpilisi. To be my future wife, okay, you I wish. Leta di spoon, suk chila kushuta. Nino bau kala iwa kuibuva. Tafu na kapela ya ina yaliba kuzipi. Don saka chelo kamposta kuzipi. Nakabika pama ride or die. Dating kasheka me bike and die. Tafu na kapela ya ina yaka Julieti. Kukusha bebebe in your dirty way.
Iwo lo jiwa gone. Mkuna salewe baby boo. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't forget to now umbiki le fishimba. Na lole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo ko pinga. Na wate nyo kwate na bambundunga sunga. Na lumpa kwa niga shosho. Bawe muna kwa nari muna liba sosho. Nshaku bidi mine na laba femo ize. Sende kona konyak padi sok sok. Ovya di mbini we mbona kuchiloto. Pantuma yo wanji ya para nisha boko. Fish cute so che noti manyozo. Ngoni muna ngani kwa kupoka na bozo. Nshile piliva. Niku kwa tamune mbenga siluva. Unjelili takwabo mundu shiluva. Kabali njebele atisala kuna kusala na futi ndaba. Iwolo jiwa go. Mkuna salewe baby boo. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't forget to now umbiki le fishimba. Na lole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo ko pinga. Wate nyo kwate na bambundunga sunga.
Hey, natilo one mona baby bay.
Kasunga.
Beautiful red in soup de de de.
Kasunga.
Ala walilo wancha kulekele.
Kasunga. Wate nyo kwate na bambundunga sunga.
Era. Hello baby,
Kasunga.
Inenzi rezi norodi fumo mpere.
Kasunga.
Nishinga lobola ndea njivo mbere.
Kasunga. Nga watenyo kwa tena bambundu kasunga.
Kenya ule ule mpenya.
Kasunga.
Nidin soda papo fole denya.
Kasunga.
Takuleke ponze ponze ndetonya.
Kasunga. Nga watenyo kwa tena bambundu kasunga.
Iwolo jiwa gon. Mkuna salewe baby boo. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't forget to now umbiki le fishimba. Na lole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo ko pinga. Na wate nyo kwate na bambundunga sunga.
For valandi la tikunu mani poison. Wale kama ni gawai pangila po ozun. Chirai kaka kunu moku kumu kaka mpena. Kwewe wako peni nebo fechi kaka. Nicho na chise bafile fio kusheta. Nga wali pisha be ili kuseka. Big mama kare kare kari zeta. Nicho na chisa baba fire ba ireta.
Iwolo jiwa go. Mkuna salewe baby boo. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't forget to now umbiki le fishimba. Na lole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo ko pinga. Na wate nyo kwate na bambundunga sunga.
Aye aye.
It's Rizzo. On the mix.
Ida young money.
Yankee.
Jack Ninja.
Troublemaker.
Famous. Arasivin Rich Up Kid. KZK. Empower
Mood. Doctors wash mapa.
Hey, Josie, Sosi Kimbalos, Kuma Naino, Mas Boy Mas Ida, Asap, Nagubal.
CopelaCulture.com.